vile moyo wangu ulivyoja wewe. Mama, mama, mama mia, yakinizidi nitakwambia, mapenzi funika pazia, tulione wenyewe. Basi Sonia jizi kuwa busy anaponibisi, hataki kuwa mali naponibidi, no, hataki niacha milo. Basi Sonia jizi kuwa busy anaponibisi, hataki kuwa mali naponibidi, no, anasi wizi. Ananitaka chuma na mwita malawe, raha ndani ya nyumba sijuti wala hata kiwa mbali na zoom zoom. Yeah yeah, zoom zoom, wepo wake na zoom zoom. Yeah yeah, hata kiwa mbali na zoom zoom. Yeah yeah, zoom zoom, wepo wake na zoom zoom. Anaficha penzi kama fumbo, amenika kichwani kama wimbo, sauti tamu weza fanya jingo mashamsham. Sweet my love, tukitoka ni kubebe, yache nina wangu we tamu tamu, penzi katarina, wenjo mabebi waone jinsi ulivyo wima, tabasamu. Basi Sonia jizi kuwa busy anaponibisi, hataki kuwa mali naponibidi, no, hataki niacha milo. Basi Sonia jizi kuwa busy anaponibisi, hataki kuwa mali naponibidi, no, anesi wizi. Ananitaka chuma na mwita malawe, raha ndani ya nyumba.